Diego B.
Legenda Rock.
Okay, no man will be with me, Diego.
Oda.
Baza misimbi menye, baza chibomba son chiburja, baza negi sosi njimboga, usa sinatinyi vyo kuko. Sibo, man, nibo, nibo, pants. Sibo, man, nibo, nibo, pants. Sibo, man, nibo, nibo, pants. Sibo, man, nibo, nibo, pants.
Abo nibo baseka hakome ye, nibo bavugi bibeda mye. Abo nibo barada bagambana. Ibo muzapuru miya Bazikomba nduje ndi fake nje ninyi ryo vumbi bantumurira Nibazi kwimirindi yinzovita buzuru shishku yibangamira Yendebesha maso nkaturiya Kukwisa ubwaye bikubara Bacisha mishisho nkinumira Nafunga umukanda nkisekera
Baza neza misimbi menye Baza chibomba son chiburyo Baza negi sosi njimboga Gusa sinatinyi ibyo kuko Sibo
Njera boba chudibya Naba haijanje boba vichamaz Vijira betu naba tagatifu Aha hose nindiyo sa Aha ryoshe baranoma Aha biche bakavuga Aha shush barasifura Aha hose barakukumba Baziko nkabye ntakunda kuryoshya ntakunda ibimbangira ubwonko ngo sinkore imiti ngo mbishye biryoshye kuko kuri kushikuba kure yabo
baza neza misimbi menye baza chibomba son chiburyo baza negi sosi njimboga gusa sinatinyi ibyo kuko sibo man nibo nibo man sibo man nibo nibo man sibo man nibo
Baziko na zajeri yonje Bavuga ko nkunda urumiya Baziko nje nkunda karura Bavuga ko nkunda imizigo Baziko nkabye ntakunda kuryoshya ntakunda ibimbangira ubwonko Ngo sinkore imiti ngo mbishye biryoshye kuko kuri kushikuba kure yabo
Baza neza bisimbi menye Baza kibomba son chiburyo Baza negi sosi njimboga
Gusa sinatinyi ibyo kuko Sibo man Nibo nibo man Sibo
Come on!
Nibo! Nibo!